Seena amneera, amneera, siya dubbiseera, dubbiseera, seena jaraanane, ani sonnateera. Seena amneera, amneera, siya dubbiseera, dubbiseera, seena jaraanane, ani sonnateera.
Yaa miidhagina seenaa jaraa seenee bahuudhaaf dhabbee karaa galaana seenaa isaanii daakuuf daakaa wallaalee jala taraa dhaloota jajjabinni isaanii akkas tahuun nu hawwisiisu yeroo laalaamu seenaan jaraa nama moo maal nu jechisiisu nama moo maal nu jechisiisu.
Hangafa amantoota duraa kan nabiin kenna saaqe garaa saahiba ergama alamaa seenaa isaanii dubbachuuf baraa yaamamnaan amanee rabbitti gaafa argatee daandii dhugaa ergamanee hin teenne takka nabiif ta'ee saahiba dhugaa.